This is the key to your weekend.
Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta vua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha asifu ya mbuu imemnyea na msifu juu amenitenda
matabu matabu
hata wewe ukimkutia na tuwa atakutendea
matabu matabu
kuna wenye dhambi wengine takatifu tuwalikiwa kali wote wengine chanda chanda wengine waminifu mfuwa ikinyesha inawanyesha ya wote na wenye dhambi wengine takatifu tuwalikiwa kali na wawakia wote wengine chanda chanda wengine waminifu mfuwa ikinyesha inawanyesha ya wote
penda maskini na tachiriana penda
unajua Mungu ni nani. Yeah, I you know usipo dance yatasifiwa na mawe. I you know usipo dance yatasifiwa na mawe. Katika katika naona uhi dakika katika katika naona uhi kama udansa na bo katiki una kama udansa na bo
I go baby name Jabba.
Cool down. Nani ya God, na devil tunampiga hat you. Check your life simple part 2. Nambogi tuko ndani, are you? Better enter the game, tell me calling for you.
Abuju, buju, 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 buju.
Watoi pia hapa ndani kuna nafasi. Christ alisema sisi wote watoi. Rada safi kwa Yesu, devil makasi.
Call it.
Better stick to the plan.
Call it.
Everything good, nothing wrong.
Call it.
Biblically you are the one.
Call it, call it.
Rada safi na
same way that I'm
back, my friend.
Sisi zote tuko same.
Oh, I bet ya mungu sisi
zote tuko same. Instagram, Facebook, Mixcloud at be the DJ Kenya Joe and the Scratch God. Trust me.
Oh, I bet ya mungu sisi zote tuko same.
Tuko same. Tuko same. Bet ya mungu sisi zote tuko same. Tuko same. Tuko same.
chochote kinitenge na wewe no. Najua uko na mimi, sitaogopa, naweka imani yangu kwako. Wewe tu. Shetani ananyanda, nia yake nipote. Sitakoma kufuata, neno lako nipone. Takaporudi nikuone. Oh,
na Kongo. Jina la Yesu litafika everywhere. Unda mguu, enda chini maka chini. Ni Yesu tu, niyo sito na amini. Mikono juu, na kumi ya weka juu. Hey, jina la Yesu litafika everywhere.
Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara.
Tuna dansi ya Yesu.
Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara.
Hakuna kama Yesu.
Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara.
Tuna dansi ya Yesu.
Tuna gwara gwara.
Tuna step on the enemy, step on the enemy. Oh, ati tuna step on the enemy, step on the enemy. Wanasema gospel ya wayanga, sauti tona mashida wana machanga.
Misande sanani, natoka chata sikia nja. Oni yede sita fast nasikia nja. So wita, kabara kachekira, usikuli ya tremenu. Ukleda nyama choma soda leta na kasembe. Life nane Yesu wacha nijibame. Nyama choma soda leta na kasembe. Life nane Yesu wacha nijibame. Ukleda nyama choma soda leta na kasembe. Life nane Yesu wacha nijibame. Nyama choma soda leta na kasembe. Life nane Yesu wacha nijibame. Kumbuka iji pile naitia Passover boy. Wa Israeli wali minyanya machoma. Ono yeme.
The other day, we patana na Satan, nikielekea ibada. Akadai raf, mbona una kazana? Hizi baraka zako zimeka sana. I'm like bla 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 bla. Skiza, I trust Jesus and ananilita. Ata niki la 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 la. J-Fam in 3, 2, 1, go!
Well done, everybody, well done.
You see me back with a remix. We coming back with a remix. We kick it back with a remix.
You heard it here first. Another exclusive track.
Originally, whether we had to remix again.
Now, you let out of 10.
Follow us on Instagram, Facebook, Mixcloud, and be the DJ Kenya Johanna Scratch. That's what we hit.
To my trophy, moto, nakani kuzima, magic baptist.
Tukupa pilka pilka ya kufika mbali. Tunaskika streets, cheki sticker matri. Nani pawa ya Jesus, si cannabis. Hits, tunapika wana eats, nani?
Showbiz, showbiz, liko youth people down with your man and less drama. Enough with the showbiz, showbiz, liko youth people down with your man and less scandals. Iendele, 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 you do my iendele. Iendele, 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 you do my iendele. Ulianza na lo.
Shida wendo suluhisho.
Na ukikamu
vipofu wanaona, vipofu wanaona.
Na ukikamu
ugonjwa zinapona, ugonjwa zinapona. Ikipita Kenyatta hakuna biashara, watu wanapona hasara. Na ulitupata saa tumengara, shetani ya kanuna hasara. Ikipita Kenyatta hakuna biashara, watu wanapona hasara. Na ulitupata saa tumengara, shetani ya kanuna hasara.
cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Kujifanya high class kuliachia tu. Got copy Jesus, Yesu ndio na ki. Got Proverbs 31, usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord be your home. Sikuizi na shinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko oh.
Okay, ni God, amefanya enda nuo he did it. Yesu ndio kusema enda nuo he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit enda nuo di. Isi kwa na noti, isi kwa na noti. Isi kwa na kopi, talo na enda mopi. Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it. Mara vila meni jazi, mari vila mani jazi. Nguko kute jeri, nyona trompe kwa tida ni jazi. Chitro vota gajiti, mire volo teli. Nakifanya, pimira fanya, jimira echo. Unaka base, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu Yesu wacha wasi, wasi.
Everybody! Check it out, 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 check it, 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 Christ, I'm a fanya tuko juu. Check it out, Christ, I'm a fanya tuko juu. Check it out, Christ, I'm a fanya tuko juu. Check it out. Cheza chini, cheza ndogo. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Tukona Jesus, the friend of sin. Nas, umetucheki, have you ever seen? As impossible, no neno yeah. Yeah. Na kutina
wisdom.
Follow on Instagram, Facebook, Mixcloud at P the DJ Kenya, Johanna Scratch Card, Track Me Hit.
Shetani atudaiwe, ulizia uambiwe, mambo za shetani atudaiwe, atudai, 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 atudai.
You know it's baby again,
eti, nimepata kasenti wanita nikapati, na klabu gani leo itaweza, ama tufanye mziki, kubambisha mabinti, zibora kwenye klabu itachezwa, ina nuru mbona nitembe kwa giza, nanda heaven nishapewa yangu visa.
Sisi daimino
nimeshiba neno Yesu yanilisha. Naonekana utachuma yangu picha. Itabaki na mwokozi wangu mtukufu. Oh, hola. Utabaki wangu msingi ya baba we. Nikae ngumu kama mawe.
This is the key to your weekend.
Oh, sitokukana nawe. Ulizia uambiwe. Mambo za shetani atudaiwe.
Wanipe hata mbao, wakaniita mbao mba kwa mjao. the DJ, a true definition of dopeness.
Jini ya upendo Kumbuka zama zila walikuwa wazuri zaidi ya mimi Hata misumari Haingiweza kukushikilia Hata na wale askari Hawangiweza kukuzuilia Walidhani kaburi ndio mwisho Uliwao wao waliwalea Kumbe ndo mwanzo tu leo nina sababu ya kuimba Nikiwa nawe kwangu salama
Tell them tigwe. Let them know so we can link with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them tigwe. Let them know so we can link with
Lord
them.
All of them must say. Some people let your mind so that. Hey, all of them must say. Some people let your heart so filthy that. Hey, Lord of mercy. The things so we do pandi that. Lord of mercy. Some of the things so we singing at the studio. Lord of mercy. Things so we do pandi street. Lord of mercy.
Coupon.
Hey, yeah.
Nashindwa nitafanya nini mawazo kwa
ndogo ndogo zisifanye mini kununie baba. Izi vitu ndogo ndogo, izi vitu ndogo ndogo, izi vitu ndogo ndogo, izi vitu ndogo ndogo. Sukari kipanda na unga, izo vitu ndogo. Umeponda na yule ameunga, izo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, izo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, izo vitu ndogo.
Hey baby day, unajua bila Yesu ni tiki day. Mimi bahati day, na kwa mbe shinda zako ni ndogo day. Kwa mami, upimwe kwa miaka, unatafsiri majira. Usuiwe na muda, umejawa na nguvu. Ndio maana na kuita baba. Moyoni mwangu najawa sifa na ujasiri. Katika wewe hakuna mlima wa
for Dope Beast Radio Mix Series, you know.
Definitely. Bush and youth in here. Me pray son, so me have a pray son. Pray son, so me have a pray son. Me know me papa go and bush and youth in here.
Toyota, hopeful, still unanijenga mosota. Ambitious, success inajua mini stalker. Saniko up in the city, design ya hopper. Design ya kali mazishi vile na foka, ey. We run this, si chocha. Living it up, sipping this blood kwa ke focus, ey. Haters can't get none of this vile na blaze it track. They think I'm on cannabis, wanna moto. Wrong type of hit, ey. How I do it, we on some lot type of things, ey. Ey, 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 none of this, ey. They think I'm on cannabis, watch a moto. Wrong type of hit, eh? How about you? We on some love type of things, eh?
You could bring it like this, huh? Yo, Alex and Nero like this, huh? Hata kama mambo joni tricky, ha? Waonyesha itakuwa fiti. Umefanya maajabu, eh? Na siwezi kueleza. Hata nikiteleza. Nishikilie bamba, hiwa kuku nishikilie. Bamba, bamba, nishikilie. Bamba, ra, ra, ra.
Na tuko watwa. My enemy grows by far. In my weakness I know na greatness. Ayo, let me explain. Yeni mshindi na tuko watwa. My enemy grows by far. In my weakness I know na greatness. Let me tell you why. It's the reason for the season. I'm blessed to be
blessed. What a man, what a man, what a man, what a man.
I hope I'm playing my game. Na 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 na.
What a money if you walk on the water. What a money if you turn the water into wine. What a money if you do all these things. What a man, me name with a Jesus. What a money if you walk on the water. What a money if you turn the water into wine. What a money if you do all these things. What a man, me name with a Jesus. What a money if you walk on the water. Healing the sick and even Jairus' daughter. Na Lazarus pandi kumbaka kufuka. Na ili baki watu wepa meshtuka. Fish in the mikate tamu. Watu wefu tano wali baki wameshiru. Set free the woman who bled. For 12 years now ini bibi ya metoka. Teka kukosu wache mura. Mala peace. Mr. Receive chuki hii acha kuka. Ajalele.
Jini ya mama. 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 jini ya mwamba. Masterpiece nipate jini ya mwamba. Jini ya mwa, jini ya mwamba. Jini ya mwa, jini ya mwamba. Jini ya mwa, jini ya mwamba. Masterpiece nipate jini ya mwamba. Bibi vijana wazee shikamo. Ana try kuniita sitamo. Shetani anipati boka. Na mpateke kawa
yuze. Nashinda vita zangu everyday. Ukani bless. Nikawa mwema kwako everyday. Umeni bless. Nashinda vita zangu everyday. Ukani bless. Nikawa mwema kwako everyday.
Shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka.
Vicky Panda.
Utaona kifo kabla hujaonekana. Usiache mimi anguke chini. Niendapo baba enda na mimi. Ulisema yangu ni kuamini. Uwe ni Mungu niogope kwa nini? O baba basi tenda. O palipote nitaenda. Nasema baba basi tenda. O palipote nitaenda.
DJ, we are the party.
This is the key to your weekend.
He's an awesome God. How many but such an awesome song? And I'm never lonely. How many but such an awesome love? He's an awesome God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani?
Asikia landlord ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai, uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. Every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi silewe. And every day you come through in an awesome way. Kwenye thiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Ni wewe utaprovide. Ina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua tari. Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Wana kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai.
A true definition.
Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference.
El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai.
Facebook, Mixcloud @P the DJ Kenya Joe _Scratch Car Track ni East.